Yeah. kuhlela nawa kanjani sohlala semva kwakho thina noma bengathenya abanye abantu ngoba nakho ukukhuba ngento yakho nje wena wena wajabula umkhosi ufakacele wajika kancane usawela umfoka mhlathi bathe show wathi ngibambe kanjalo mjani ivuthiwe leyo ndlela sohlala semva kwakho nje thina noma sebengathenya abanye sinenda upapa kwamtoko eshisa ukasele kosibheka ischool ma usikwezela mngane wami ibaba nisibuya nomkhwezeli kodwa wangisho ukuthi nzinga lawo magama bengisika nje nami Shatisinwele madodeli kwahlambulukizisa ukwafokazana ngokusikaza amashinga kuyamavaka ngenxa yengene Yimo wethu ngokuhamba zimbilani unye lokufika lunye lokuvalelisa noma kanjani ngiyawachitha amaviyo vele angisenandi esandleni Ngitititiyele zonke insizakhaya fokamkhiza bese uvala umnyango ndakapho kancoko uqalile umshikashika manje bahlekelele ngezathi somqalo kwakamgazi vela bethu labazi babanjelwe yidlo Yithi kaxi sibizo lo ncwadi igcwele sihlobo ifokashanga bese uphumele emnyango yoshaya umoya bothi babebuwa bekuluza bese sibatshela ukuthi vele le ndlela ukhetho wena awuthi nguthathe ngubeke ngezamesha ukumisa inkundla masigijima esiteji awuswe usebedlile ufoka mduusi mbonye ufoka amatholi